coldplayjams.com.
All Stars Music Entertainment. Deep. Check. Mavi. Mavi. Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Inena dabwa kaisti kudia kumozi. Nene ni wanga kaisti kudia kumozi. Mama tigaba kaisti kudia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kudia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kazumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a girl looking fine. Kapepa digit no ni pasta no na fidgety. Nice to meet you nzambo tuma, not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambofika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumwi na kwela mulafu. Apart from my halfu, you my better halfu. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Ngena dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba truziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kasti kutia kumozi. Nene ni wanga kasti kutia kumozi. Mama tigawa kasti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazini wako also me, my guy. Kazuma ngene samo also you. Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u... Matan wakaere osani tiapamu kamwa na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ti let's talk. Okay, tshite so this between you and I. Stinga zishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece but if you insist. Tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailon sande panga GB 2PM upa GD pakali ko zizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Inena dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazini wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Inena dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. Let's go. Slim Boss. You smash. Kani Amurusaka is on touch. What's good? Good for hip hop.
On the track.
Yeah.
Exclusive from CoupleJams.com.
It's a smash beat.